than in the house of the Lord. So good to be here.
Nasendlini yenkosi kuhle kakhulu kuba lapha nasenkonzweni yenkosi uNkulunkulu wethu.
Now this is always a privilege for me to come to church.
Inhlanhla kimi ukuze ebandleni kodwa ukuze kumfowethu Juni lapha kuyinhlanhla nje eyengezeke kancane sengimazi esikhathi eside umfowethu Junior.
And I was so glad to see him get in this.
Futhi ngajabula kakhulu ukumbona ngena kule ndlela enhle eyevangeli endala futhi ephuma eshumayela izwi. Ngibona inkosi imbozisa nabantu bonke bemhlonipha lokho kuyamangalisa nje. Manje ngiyazi kunabanye abantu lapha kulokhu kuza abashayele amabanga amade futhi bazofanele babuyele emuva kulobu busuku ngokuba mhlasimpe mhlawumbe baye emsebenzini kusasa amamayeli amaningi ezansi Ohio futhi noma phezulu e-Ohio bengiqonde ukusho njalo.
I kind of lost my direction.
Futhi ngathi kwelahlekelwa yezindlela zami phezulu e-Ohio. Futhi kwadagesa kwethembisa lokho kulobu busuku besizoba nomuqo omkhuleko ngakho ke azifuni ukulibamba isikhathi eside kakhulu kuyashisa. Futhi kwadage okumuqo wethu womkhuleko.
We know that you have already been blessed.
Kodwa siyazi ukuthi selivele libusisekile ngokucela nanga noma yini eliyenzile kubusiselwe nina.
And we're trusting God.
Futhi sithemba kuNkulunkulu manje ukuthi uzoqhubeka nje abe nathi futhi asibusise futhi asinikeze sifiso sethu yethu manje usufake konke onakho enkonzweni ngo konke kunaka kwakho konke okwethembeka nobuqotho ongakwenza futhi kade ngisemkhulekweni kulentambama manje ngenzela inkonzo kulobu busuku. Futhi manje ngethemba ukubuya futhi ngibe nani futhi maduze futhi nonke nisivakashele phezulu eThabenakele sizokuthi lilibandla elincane liyibandla elingudade eThabenakele yilokho kuyikho yibandla nje elingudade elincane leThabenakele leli nasenhla kwamfowethu Graham nangakhona futhi ngakho ke siyajabula ukuvakashela udade omncane kulobu busuku. Futhi sethemba ukuthi utata omncane uzokhula futhi akhule futhi akhule abe yininikazi elikhulu futhi ngikholwa ukuthi uzokwenza futhi ngomusa nosizo lwenkosi.
As Paul told Timothy, be incense.
Njengoba Paul atshela uTimotheo uqinisa kwisikhathi kungesiso qinisa sola sola ukhuze ngakho konke ukubekezela nemfundiso. Ngokuba kuya kubakhona isikhathi lapho bengayi kuvuma isifundiso esiphilileyo kodwa ngokwezindlebe ngokubatshwa kwezindlebe zabo bayozibuthela abafundisi. Ngakho ke siyazi ukuthi uNkulunkulu nathi ngenye yezinto ezinkulu kunazo zonke. Bengisekhumbini kule ntambama ngikhuleka futhi ngicabangile yiphi into ethize enkudlwana kuyazi kunokuthi usindisiwe na. Manje ngitshele nje ukuthi yini ebingaba ngenkudlwana.
Brother Evans.
Ngathi kumngane wami uMfoti Evans ngathi uMfoti Evans ukuba nganginekinobe encane lapha ibingingayicindezela futhi bengingabuyela eminyakeni ngabashumi amabili kudala futhi bengingaba neminyaka ngamashumi amabili kudala okweminyaka yezinkulungwane eziyishumi futhi ngibe yinkosi emhlabeni wonke futhi ngingalokothi ngikhule nakancane ngihlale nje kulowo nyaka ngibe nakho konke okusezeni ezandleni zami uqobo futhi ngiphile ntofontofo okweminyaka yezinkulungwane eziyishumi bese ke ngilahla ekupheleni kweminyaka yezinkulungwane eziyishumi noma ngicindezele enye inkinobho futhi ngife masinyane nokuphila kuphakade. Ngathi bengingacindezela inkinobho yokuphila kuphakade ngingawuthathi ngisho umcabango sibili ngokuba bekungathiwani kuba kodwa ke waphenduka futhi wathi uqinisile bekungathiwani uma besiphile iminyaka yezinkulungwane eziyishumi futhi kulobu busuku ngehora lesishiyagalombili noma lesishiyagalolunye nqo iminyaka yethu eyizinkulungwane eziyishumi ibesiphelile na nakho lapho ukhona. Ngakho ke akukho kukhulu kunokuphila kuphakade futhi kungokwethu sonke othandayo angeza.
Now God is not going
manje uNkulunkulu akazukubeka icala umuntu ngakho ngoba uyisoni ngoba wazale isoni kodwa lokho uNkulunkulu azobeka icala umuntu ngakho ngenxa yokuthi uhlala eyisoni.
He don't have to remain a sinner.
Badingekile ukuba hlale isoni ngoba kunokuhlinzekela okwenziwe kokulungisiswa ngoJesu Kristu. Ngakho ke siyethemba kulobu busuku uma kuba khona ngaphakathi noma ngaphandle ongakamemukeli uKristu ukuthi lobu kuzoba ubusuku ukuthi okuthize kuzoshiwo noma kwenziwe okuzoniphaphamisa kuniyise endaweni enaziyo ukuthi nidinga uKristu. Bese kuthi-ke uma nje umemukele njengomsindisi oqondene nawe futhi namanje ungakawamukeli umoya ongcwele kwamanje ngethemba ukuthi kulobu busuku uzowamukela.
I see some of the tabernacle.
Ngibona abanye abafo betabelakele lapha. Ngizosho lokho ngodadewethu omkhulu. Niyabo into eyodwa etabelakele lidingayo enhla lapho ebandleni lethu etabelakele Jeff.
Is a rededication and a refilling. Ukuphinda ukuzinikela
nokuphinda ukugcwaliswa kukamoya ongcwele kunjalo. Wonke umuntu ehlele altare futhi akuleke baze bathole ukuhlungeleliswa kukamoya ongcwele.
The whole church be filled with the power of God.
Ilokho esikudingayo hayi tabenakele kuphela lapho kodwa umzimba kaKristu emhlabeni wonke udinga ukuphinda ukugcwaliswa ngiyathanda
David
wathi ngelinye ilanga buyisela kimi intokozo yensindiso yami manje wayengalahlekelwanga yinsindiso yakhe kodwa injabulo yayo.
And when it comes to a place that I'm not going to be able to do it, I'm going to be able to do it.
Ukhona ukungalungile ndawo lathize ngoba kuyinjabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo. Omunye wabo wathi nambithani futhi nibone inkosi enhle kunambitheka njengoju edweleni. Wo, ngijabula kakhulu ukuthi ngikunambithile lokho inkosi inhle. Futhi ngiyaluthanda uju kodwa ngigaze ngikunambithe kufana nalokho. Lokho ngokuhle kwedlula konke engikwaziyo. Manje sizoshishisa singene enkonzweni futhi sibone ukuthi singalikhipha ibandla kuse-Eli ukuze abantu bengaya ezindaweni zabo nasekukhonzeni noma emsebenzini kusasa namakhaya abo.
Anticipating a great meeting.
Futhi manje silindele umhlangano omkhulu phandle West Coast khona manje futhi siyacela futhi siyanxusa imikhuleko yaleli bandla nabo bonke laba bantu ukuba bangikhulekele.
This morning there was something happened.
Namhlanje kusene kukhona kwenzekile angikaze ngiye neze ebandleni elincane ngaphandle uma uNkulunkulu engenzele ukuthize ngokukhethekile. Ngiyakuthanda lokho nje.
And this morning after I'd gotten to preaching,
kutikulo kokuza emva kokuba sengiqedile ukushumayela ngokuphelele ngokwenqubo umoya ongcwele wehlela phakathi kwethu futhi wanikeza umlayezo kumfowethu Jackson osanda kungenamathela yonke intambama. Ngokusobala ngithola itape ukuze ngikwazi ukuyidlala ngiyiphindephinde ngingayithola ngokuba emuva nje bengilokhu ngizizwa umkami lapha uyazi kade ngimtshela ukuthi inkosi ibizongivakashela ngendlela thize khona manjalo. Futhi kungahle ukuba bekuyilowo mlayezo kulokhu kusa ngoba kunginikeza umbono wehlukile kunginike indikimba engifisa ukukhuluma ngayo kwimizuzu embalo.
I wish to read now out of the book of Exodus, the 14th chapter.
Ngifisa ukufunda manje encwadini kaExodus isahluko seshuminane nevesi leshumi nanhlanu.
And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me?
Inkosi yathi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe.
May I read the 16th also?
Ngifunde leshumi nesithupha futhi.
But lift up thy rod.
Phakamisa induku yakho, yelula isandla sakho phezu kolwandle ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bayakwedlula phakathi kolwandle enhlabathini yomileyo. Kwangathi inkosi ingenezele izibusiso zayo ekufundeni kwezwi layo.
And now let us bow our heads just a moment for prayer.
Futhi manje sikhothemise amakhanda ethu umzuzwana nje esenzele umkhuleko. Futhi uma kukhona abantu lapha abangathanda ukukhunjulwa kulo mkhuleko,
may you let it be known to God by an uplifted hand.
Ningakwazisa kuNkulunkulu ngesandla esiphakanyisiweyo, inkosi kuphe isifiso sakho.
Lord, we now solemnly and honorably and
Nkosi thina manje ngesizothanda ngenhlonipho nanjengomntwana ehamba emihlabathini engcwele yomkhuleko.
We lay aside every weight, every sin, every
silahla konke okusindayo, sonke isono, yonke imicabango ethandela kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela umncintiswano obekwe phambi kwethu.
And as we move into these blessed sacred sands,
futhi njengoba singena kulezi ezibusisiwe izinhlabathi ezingcwele zomkhuleko, sazi lokhu ukuthi Jesu wathi, celani uBaba noma yini egameni lami ngiyolwenza. Kanti futhi kulotshiwe, uma nihlala kimi nezwi lami kini, celani nikuthandayo futhi kuyokwenziwa kini.
Then we come, Lord, Not in the name of this little church.
Kodwa ke siyeza Nkosi, hayi igameni laleli bandla elincane noma egameni lomeluzwalo nakuba simathanda noma hayi egameni lethuqobo ngokuba asina lutho esinganikela ngalo.
But we come in that all sufficient name of the Lord Jesus.
Kodwa siza kulelo gama elenele konke lenkosi Jesu wasinikeza ithembiso ukuthi uma sicela egameni lakhe singemukela noma yini esicelayo.
And we would not want to ask anything that was a myth. We would want to ask only that which would be pleasing to you. We would want to ask only that which would be pleasing to you. You know what this little church has to be able to teach in the
futhi sizokhuleka kuwe Nkosi Nkulunkulu ukuba usiphe ukuningana njengoba sinezidingo. Kwangathi umoya ongcwele omkhulu ngehlela phezu kwalethi sakhiwo nangakulaba bantu futhi ungcwelise leli qembu. Ngathi umoya ongcwele ungahle ube lapha masinyane kuye yonke inhliziyo kulobu busuku kusukela komncane kunabo bonke wabantwana kuye komdala kunabo bonke siphe khona Nkosi.
Lezi zandla eziphakanyisiwe
uzibonile impela kakhulu Nkosi. Uma umzilili ungeke uwele emgwaqeni ngaphandle kokuthi wena uwazi. Wazi kakhulu kangakanani lapho umntwana wakhe ephakamisele isandla sakhe ngasezulwini enzele isinkwa. Sithenjisiwe ukuthi ngeke kwemukele itshe esikhundleni. Siyazi ukuthi uyakubanika isinkwa abasicelayo. Futhi besingacela ukukhumbula bonke lobo ogulayo nohluphekileyo. Ngitshelwe kakhulu kuzwa kumfowethu Rogers ukuthi ushilo ukuthi uzizwe ephile saka ngokwanele ukuba aye emsebenzini. Sijabula kakhulu ngalokho Nkosi. Sikholekela ukuthi uzomphulukisa ukuthi lowo mdlavuza angeke ube ne imasinyane.
By faith we place
kodwa uzomiswa ngegazi lenkosi Jesu. Ngokukholwa sibeka igazi lenkosi Jesu phakathi komdlavuza wokufa nomfowethu.
Now we ask for all that's needy everywhere. Get glory to thyself, honor.
Manje sicela bonke abadingayo yonke indawo bazithelele inkazimulo kuwena. Bahleni phezu lakho Nkosi njengoba silifundile futhi siphe inkonzo enkulu yokuphulukisa ngenxa inkazimulo kaNkulunkulu. Siyakucela egameni lenkosi Jesu. Amen.
For a text tonight, I would like to use the three words.
Ngikubonga kulobo busuku ngizothanda ukusebenzisa amagama amathathu. Ukhalelani na, khuluma.
And for a subject, I would like to use.
Futhi kwendaba engingathanda ukuyisebenzisa isimo sokuziphatha kwabantu kwabacetshiweyo bakaNkulunkulu okwesikhathi esifushane nje mhlasimpe imizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu. Khona-ke sizoqala umugqa omkhuleko.
God had called Moses a special calling. And when God calls a man
uNkulunkulu ubiza uMose ubizo olukhethekile futhi uma uNkulunkulu ubiza umuntu futhi emgcobela umsebenzi othize ulindela lowo muntu akwenze lokho ngamashini.
God doesn't want to give a man a commission.
uNkulunkulu akafuni ukunikeza umuntu umyalo futhi yena ihamba inqikaza ngakho. Ufuna ahambe aqonde ngophambili futhi yenze khona kanye lokho ayalwe ukuba akwenze.
Don't look right or left.
Ungabheki kwezokundle noma kwezokunxele, vele uye phambili.
And the children of Israel had been in bondage for some 400 years.
Futhi abantwana bakwa-Israyeli babekade besebugqilini iminyaka engamakhulu amane kodwa uNkulunkulu wayethembisile ukuthi wayezobavikela futhi uNkulunkulu ugcina sonke izithembiso asenzayo. Angeke akabamanga uNkulunkulu futhi isikhathi sase sifikile salokhu kuvakasha. Futhi ngiyakholwa kulobu busuku ekulinganiseni ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso sokuthi uyobuya futhi. Ngikholwa ukuthi sisondele kuleso sikhathi.
This morning when I was speaking on that subject,
namuhla kuseni ngenkathi bengikhuluma ngaleyo ndaba bengicishe impela ngizwe umsinga njengokusho ukuthi ukusondela kwenkosi uJesu.
Now, Moses being called for this.
Manje Mose bizelele nhloso kodwa wayengumuntu uNkulunkulu wamqaqesha iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ngaphambi kokuba aze akwazi ukumsebenzisa iminyaka engamashumi amane ezigodlweni neminyaka engamashumi amane ehlane.
God can train a man, take him 100 years.
Unkulunkulu angaqaqesha umuntu kumthethe iminyaka eyikhulu okomsebenzi wemizuzu engamashumi amathathu. Unkulunkulu uyazi ukuthi kuqaqeshwa kanjani.
What the schools had put in Moses.
Lokho izikole zazikubeke kuMose iminyaka engamashumi amane, kuthethe iminyaka engamashumi amane ukukhipha. Kodwa isikhathi esisodwa emkhodeni bokugcotshwa, isikhathi esisodwa emkhodeni besihlahla esivuthayo. Wazi ukuningi ngoNkulunkulu kunalokho ayekufunde ezincwadini eminyaka engamashumi ayisishiyagalombili yokuphila kwakhe. UNkulunkulu uqaqesha amadoda akhe bese ke ewagcoba, wanika isipiliyoni, wadlulisela kuqaqesheni okulukhuni phansi yadabule ezihlabathini zesijeziso esivuthayo, ewavivinye wahlola. Akakwenzi lokho kuphela kubaprofethi bakhe kodwa uyakwenza kubantwana bakhe. Yonke indodana yeze kuNkulunkulu ifanele iyalwe futhi ivivinywe, ivivinywe ngezwi lakhe. Nabo lapho kufika kungcinza esikhathi esiqinile lapho sekubhekene nokufa, ingabe uyakwazi ukumela phezulu likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu washo njalo, lokho kuyaxazulula. UNkulunkulu wayebiza indoda enjalo, naleyo ndoda yayinguMose, kodwa uMose omkhulu njengathi ngase zonke isikhathi kufika endaweni kokuthile okwakufanele kwenziwe. UMose wamemeza,
oh
Nkosi, yini kufanele ngiyenze kule ndawo na? Manje lokho akufani njengoba senza na? UNkulunkulu wayembusisile futhi wamgcoba ngaphezu kwabafowabo. Umnika umlayezo nenkonze ebikade ngeke emhlabeni kusukela ngalelo suku kuze kube yilelo suku, futhi nokho ngaso sonke isikhathi kwenzeke okuthile. UMose ubalekela kuNkulunkulu, nakho Nkosi, ngifanele ngenze njani na? Yini ngifanele ngiyenze kulolu daba na?
UNkulunkulu
wathi kukhathala yikho, ngiyakholwa. Wathi ukhalelani kimi na? Khuluma kubantu bese uyaphambili. Uma noma ngasiphi isikhathi ake wabukeka sengathi wayefanele ahlehlele muva, kwakungalo nkathi kodwa uNkulunkulu akanakho ukuhlehla. Ayikho indawo yokuhlehla kuNkulunkulu. Yana phambili udokotela uthi ngumdlavuza, yana phambili uma ethi i-TB, yana phambili.
If the devil says you can't give this up,
uma udevele ethi angeke kuyeke lokhu, yana phambili. Uma ikhaya lakho lisho ukuthi uzoba uhlanya, yana phambili.
The church turns you out, go forward. There's no retreating.
Ibandla yakukhipha yana phambili, akukho ukuhlehlela muva, yana phambili. Kuluma bese uyaphambili.
Speak what his word.
Kuluma ili izwi lakhe futhi uyaphambili, isho kaJenkosi futhi uqhubekele phambili, memeza abantu. Kodwa abantu kodake bahlubuka basebethi kwakungcono ukuthi safele ezansi kipithe, kwakungcono ukuthi saba namathuna ethu ephawuliwe kunokuba izimpisi namanqe kucoshwa amathambo ethu kuleli hlane. Wasikhiphelelani lapha na? Emva kokuba base bebonile ukuthi uNkulunkulu wayevumele uMose ukuba abe yinceku yakhe.
God, when God comes into a person or to persons,
uNkulunkulu lapho engena kumuntu noma kubantu, angene ebandleni, angene kwesilisa noma esifazane, uqinisekisa ubukhona bakhe. UNkulunkulu uyafakazisa ukuthi lapho.
For when God comes,
ngokuba lapho uNkulunkulu efika, izibonakaliso ezingaphezu kwemvelo ziqala ukubonakala. Lo muntu uba ngumuntu oshintshile, abasafani kunoma babevamise ukuba njalo. Isono sesinyamalele empilweni yabo. Ukwesaba lokungabaza sekunyamalele, kudideka, baqinile, abagumbuki, phila noma ufe kuKristu. Bana ndiyabo ukuthi yini ezayo noma yambayo, akukho okubanyakazisayo, bayahamba baya phambili. Uthi Mose wabatetemela abantu, nabantu bamtetemela uMose, futhi wathi sifanele senzeni na? Futhi yanini phambili? Kwakuyimpendulo. Manje bathi siphumele ehlane, namabutho kaFarao asondela kithi yankanisa emva kwethu nje. Kodwa uMose wayekwazi ukulalela uNkulunkulu.
And if God sends a representative and he anoints this representative.
Uthi uNkulunkulu ethumela omelele futhi ngoba lo omelele futhi akuthumele ezweni abantu bavanele bamlalele loyo omelele bekuhlala kungaleyo ndlela kwehle njalo eBhayibhelini.
Moses is called for the job.
Mose wabizela umsebenzi uNkulunkulu wayeshilo ezweni uyakwenza wethembisa ukuthi uyothumela into enjalo ngalelo suku ukubakhulula futhi uNkulunkulu wenza ingxenye yakhe wathumela uMose. Futhi abantwana bakwa-Israyeli ngenxa nje yezigubekiso ezincane nezinto ezizayo ukubavivinya behluleka kumasha noMose. Manje akufani nje lokho nelamuhla na, sibone umlayezo ophuma, sibone ibandla likhuphukela endaweni emaphikweni kamoya ongcwele. Kuzokuthi amandla kaNkulunkulu akuchuchumisa wonke umuntu ophakathi lapho, inkazimulo kaNkulunkulu iyawa ngapha nangapha, nezibonakaliso nezimangaliso zenzeka ngaphansi kweviki, uSathane uvunyelwe kungena kulelo bandla. Ingani yakwenza na? uNkulunkulu uyakuvumela.
And then the church begins to murmur.
Bese kuthi ke ibandla liqala ukukhononda liyahlehla mhlawumbe kwakungenjalo yilapho esihluleka khona lokho ukwehluleka kwebandla kungakatheleki ukuthi kwenzekani nguNkulunkulu iyaphambili. Awuthi kukhona umfowethu sibanibani ngamemeza ukunqoba naye kodwa usebuyile akunendaba ukuthi wenzeni lokho akuhlangene ngalutho nawe.
Well, so
awu Professor Sibanibani washo ukuthi lokho kwakungalungile, lokho kwakungesikho kwenkosi. Akunendaba ukuthi uprofessor washo njalo. Ungumfowama izihlabathini ezingcwele, ungumfo wayesesihlahleni ezivuthayo. Kungathiwani ukuba oprofessor basegibhithe, kungathiwani ukuba uFaro wayethe kuMose, oh, cabanga nje ubone isihlahla, ucabange ukuthi ubune, lokho kwakungukuponga ezindlebeni zakho. UMose wayazi lapho ayemi khona, uMose wayekwazi kwakukhulume kuye. Kuthi wonke umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uyazi ukuthi yini ekhuluma kuye lapho umoya ungcwele fika, ukhuluma ngokuthula okudlula ukuqonda.
Mose
wabizwa yena noNkulunkulu khona ke emva kokuba uMose emukela ubizo lwakhe wehlele eGibhithe khona ke uzofanele athole abantu abazomkholwa. Manje wayengumprofethi wenkosi ogcotshiwe kodwa abantu abamkholwanga nakuba yena uNkulunkulu wakufakazisa ngezibonakaliso nezimanga azenza. Futhi ngibe ukuthi babengamkholwa ngoMose enceke inkosi khona ke bawele hlane futhi bonke bafa abashiya iGibhithe akekho noyedwa kubo owasindiswa. Bonke bafa futhi baphupha ngaphandle kukaJoshua noKalebi abaqala kuphuma ngoba bavungazela futhi bakhononda ngokumelana nomlayezo oqinisekisiwe uNkulunkulu ayewukhulume eBhayibhelini.
Oh, when I think of that.
Oh, lapho ngicabanga kaloko lapho uNkulunkulu ethembisa noma yini uNkulunkulu yaligcina izwi lakhe futhi lapho uNkulunkulu eqinisekisa lelozi kuwe khona ke likholwe. uNkulunkulu wethembisa ezinsukwini zokugcina wayeyothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama futhi izinsizwa zenu ziyobona imibono, amadoda amadala ayophupha amaphupho futhi phezu kwezincekukazi zami nezisebenzi eziyizincekukazi ngiyakuthulula umoya wami futhi ngikhombise izibonakaliso emazulwini nasemhlabeni nezibonakaliso ezinkulu nezimanga ziyokwenzeka ngezinsuku zokugcina. Futhi lapha sisezinsukwini zokugcina noNkulunkulu inezwi lakhe umoya ongcwele ulapha futhi uqinisekisa ukufika kwenkosi uJesu futhi abantu bayale nqaba futhi bakhononda ngokumelana nalo njengoba nje kwakunjalo lokho ukukhululwa kwethu.
Mose
wayeyi izingxobo sesayini yokukhululwa kukaIsrayeli ngokwezwi likaNkulunkulu isikhathi sesisondele. uNkulunkulu wathi uma uMose wayengukukhanya kukaNkulunkulu okwalelo suku. Futhi namuhla isikhathi siyasondela, amabhomu athi uma selungile izwe lizosakazeka libe yizicucu maduze impela umlotho emhlabeni wonke ejikelele lutho kodwa umlotho wentabamlilo. Isikhathi sesiseduze futhi uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyothulula umoya wakhe futhi akhiphe lake futhi umoya ongcwele ulapha umele lokho ngizibonakaliso nezimangaliso ufakazisa ukuthi unguJesu Kristu ofanayo.
Ezimweni
zikamoya ongcwele enza umsebenzi ofanayo awenza ngenkathi wayelapha emhlabeni. Liphuphuthekisa abantu ivangeli lihlala liphuphuthekisa abantu uma bengawavuli amehlo abo kuphakathi kokuthi uhambe noma liphuphuthekisa abantu. Yebo, lonke udaba eBhayibhelini ngekathi uNkulunkulu ethi kumele isithunywa naleso sithunywa semukelwa, kwakukhona imvuselelo ngaleso sikhathi. Kodwa uma zazingemukelwanga kwakungekho mvuselelo, kodwa isiphithiphithi nje silandelwa ukungakholwa. Kunjalo nanamuhla akukho okungaphansi. Ngiyacabanga namhlanje ngithanda ukubalula ngowesifazane oyedwa engicabanga ngayo eBhayibhelini futhi wayemubi kwasekuqaleni, ebole kuze kuyofika emnyombweni osemusha wesifazane omuhle ogama linguRahabi. Wayengumeteli kwasekuqaleni futhi wayeyizifebe emgwaqeni, kodwa wezwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu, hhayi isithombe esihlezi isize imungulu noma isimemezelo sezivumokholo. Kodwa uNkulunkulu owayehlala phakathi kwabantu bakhe futhi wabagcoba futhi izibonakaliso nezimangaliso zazibalandela, wezwa ngakho. Ngolunye usuku kufika ababili abamelele eJericho futhi masinyane yena esemgwaqeni njengesifebe wababiza wabangenisa endlini yakhe wathi bayanifuna futhi wabafihla. Futhi ngiyasithanda isimo sakhe sokuziphatha, akazange athi ngizokholwa uma ngibona uJoshua omkhulu ogcotshiweyo enza isibonakaliso esithize. Uba bengingebona uMose enza ezinye zezibonakaliso bengizokholwa, kodwa wathi ngizwile. Ukukholwa kufika ngokuzwa, ukuzwa izwi. Ngizwile ukuthi uNkulunkulu wasezulwini onguNkulunkulu wangempela unani nonke futhi wenze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, womisa ulwandle olubomvu, waletha izinhlupho phezu kweGibhithe. Siyabona ukuthi wasinikela kanjani sithi ezandleni zenu nezwe lethu lonke liyathumela ngenxa yakho. Ngicela umusa. Akazange athi ngizofanele ngibone lo uNkulunkulu kuqala, ake ngithathe ukwahlulela kwami futhi ngithathe okushiwo umbhalo wami ngalokho futhi nebo wayengeka kuthole. Kodwa ukukholwa kufika ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu futhi wakholwa. Futhi lapho lamazwe ebuyiselwa kuJoshua, igama elithi Joshua lisho ukuthi mzindisi, njengo Jesu ngenkathi ebuyisela kuJoshua ogcotshiweyo kaNkulunkulu, indlu yakhe yavunyelwa ukuba ime. Futhi ngenkathi abantu bemashe bazungeza ngokuphindwe ngeshumi nantathu izindonga zaseJericho futhi babethe icilongo, yonke indawo ekulolo donga yawa ngaphandle kwendlu yakhe, ngoba wakhola ngaphambi kokubabone noma yini. Walamukela wathi bayizinceku zikaNkulunkulu ophezu konke futhi ngizokwemukela phezu kwesisekelo sokukuzwa, ngiyakukholwa. Ukukholwa kufika ngokuzwa, wakuzwa, wakukholwa, wakwemukela.
They said, bind this scarlet
string. Kutabelani bathi bopha le ntambo ebomvu osehlise ngayo uyibophele efasiteleni. Lokho okubomvu kwakukhuluma ngegazi likaJesu kubuyisana futhi yonke indawo kulolodonga yawa ngaphandle kwendlu kaRahabi.
Ithezi
phezu kodonga, uNkulunkulu wamhlonipha futhi yena wabona isimangaliso esikhulu senziwa lapho, njengoba kwakomiswa ulwandle olubomvu. Ukuba isandla sikaJehova sasiphezu kwaleyo ndawo encane ukuyivikela, waye kwamukele ogcotshiweyo kaNkulunkulu, izinceku zikaNkulunkulu zaya ngaleya ezigcotshiwe futhi wakukholwa. Ngaphambi kokubabona izimangaliso wakukholwa noma kanjani futhi wakwamukela. U-Eliya umprofethi wenkosi ogcotshiweyo, yebo, uNkulunkulu wamgcoba ukuba abe ngumprofethi. Wayengumeluzi u-Eliya. Angicabanga uJezibele wayeyofuna ukumbiza kanjalo, kodwa wayengumelusi wakhe ngokufanayo nje. UNkulunkulu wamenza umelusi wakhe, ngakho-ke wayemzonda. Futhi uNkulunkulu wamtshela wathi, gubhukele entabeni futhi uhlale phansi lapho, ngiyale amagwababa ukuba akondle, ngizokunisela ngokuvela emfudlaneni iKeriti, futhi uhlala phansi lapho. futhi inkosi yathi hambani niyolandana lolo hlanya futhi nilwehlisele lapha futhi amabutho wonke ehlome ngomyalo wenkosi aqala ukwenyuka iguma futhi Elisha mhlawumbe wasukuma futhi washo into efana nale banomzala abahloniphekile lena yindawana engcwele ngibizwe nguNkulunkulu ukuba ngibe ngumprofethi wakhe ungithumile ukuba ngime kule mihlabathi futhi ngimemezele umlayezo wakhe
And the message that I have for you, don't you approach this ground.
Futhi umlayezo nginawo ngani, ningasondeli kulomhlabathi. Amen. Kulani lapha nina ningasokile.
Have you not read when Moses, the servant of the Lord,
And ifundanga yini lapho Mose ekuncebe yenkosi wele umfula, futhi abangasokile bazama kumlingisa na, baminza bonke. Kulani kulendawo. Oh, bathi lowo waka umdala uphuma kusiphi isikole nasi sizongena noma kanjani Elijah wathi uma ngindoda kaNkulunkulu umlilo mawehle uvele ezulwini futhi uqinisekise inkonzo yami futhi ngaleso sikhathi umlilo wehla futhi washisa amashumi amahlanu inkosi kungake kuba yathi umbani wabashaya ngakho wathumela abanye abangamashumi amahlanu futhi into efanayo yenzeka ukungakholwa amadoda ahleka usunu naklolodayo nahlekisa ngebandla eligcotshiwe likankulunkulu ophilayo ayobhubha ngelinye ilanga esogweni ngeke beshe imizuzu embala kuphela kungahle kube yisikhathi eside ngakho-ke imihlabathi engcwele ogcotshiweyo kankulunkulu emi lapho akukho okungasokile noma okungcolile okungangena kuleyo ndawana lelo iqiniso uma abalingisi bezama kuziphatha sengathi bayakwenza uzothola ukuthi masinyane bazoba yize kodwa abazifanisa nabanye yini abayiqinisekisayo na ukuthi kukhona kwangempela kukhona unkulunkulu wangempela kunabantu abafuna abakukholwa kodwa bafuna ukwenza sengathi bayakukholwa kodwa umuntu owazi unkulunkulu ngumuntu ozelwe ngokusho ngomoya ongcwele futhi ogcwaliswe ngamandla kankulunkulu Ndisho kanje inkosi beza eya phambili bayazi ukuthi kukhona okushaye inhliziyo yabo bayazi ukuthi baqinisile ngakho-ke u-Elisha wayeyindoda kankulunkulu egcotshiwe ukuthi abazange bakholwe buka udavide kathi ehlezi nonathani umprofethi udavide indoda esenhliziyweni kankulunkulu uqobo futhi wayengogcotshiweyo unkulunkulu wamgcoba njengenkosi udavide wayengeyona nje inkosi kuphela kodwa wayengumprofethi ngakho-ke unathani wayengumprofethi omkhulu wesizwe udavide waye kakhulu noma kancane imbongi nomprofethi umbhali wamaculo nomculi futhi siprofetho empeleni kokwaso kwase kuqaleni sifana kakhulu neculo lapho beprofethi
One day while the prophet and the king was sitting together,
Kodwa ngelinye ilanga ngenkathi umprofeti nenkosi wayehlezi ndawonye uDavid wathi akulungile kimi ukuba ngihlale endlini yemisedari nomphongolo kaNkulunkulu wami ngaphansi kwetende.
And I want you to listen.
Kuthi ngifuna nilalele amazwi aqhamile kaNathani wathi uDavid oh ningehluleki ukuthola lokhu manje ngenani phakathi kwemigqa.
David, do all that's in your heart for God is with you.
David yenza konke kusenhlizweni yakho ngokuba uNkulunkulu nawe. Wo he, uma ngicabanga kaloko, David yenza konke kusenhlizweni yakho ngokuba uNkulunkulu nawe. Ukhalelani kimi na? uNkulunkulu nawe, khuluma bese uyaphambili, uNkulunkulu ukugcibile, qhubeka, unganqikazi. Usho lokhu lokho noma okunye ngifanele ngikholwe uNkulunkulu na ngifanele ngimethembe ngalokhu na ngithembe ngawo wonke umoya owudonsayo kwakungujenene Stonewall Jackson omkhulu obengujenene wami engimthandayo kusukela kuJoshua uStonewall Jackson wabuza ngesikhi isikhathi ungama kanjani nedlanzana lamadoda lapho ukuphikisa kukukhulu kakhulu na
Name a Stonewall.
Walithola kanjani igama lakhe likaStonewall wayengeke agudluke wayengakwazi ukuhlehla singayifakazela kanjani indoda enjalo na indoda ngekathi amayanki ehlala phansi ngezikhulukwane futhi wema lapho kwabancane ngesibalo kodwa abazange bamnyakazise wema njengodonga lwetshe bonke abebutho lamavukela mbuso ayesehlehlele emuva urayenzi uyafika wathi yena inkinga nkonje ekusini na ungani engahambi na wathi umi njengodonga lwetshe yilapho athola khona igama lakhe abanye ojenene bambuza bathi mnumzana Jackson omncane umfo omncanyana onekhanda elimnyama namehlane uhlaza asiphakaphaka wayecisha abe amafidi amahlanu namayintshi amabili kuphela ubude ozithobile kakhulu umfo omncane ukhuluma ngozwelo wathi mnumzana Jackson ungama kanjani kuphikiseni okungaka na engathi unamahloni wakhahlela ibhuzu lakhe phansi wathi angilokothi ngibhuza amanzi ngaphandle kokuthi ngibonge unkulunkulu ngawo okokuqala ilapho kukhona kukho kuhlehla kunkulunkulu khuluma bese uyaphambili kunjalo lowo ngumyalo kankulunkulu ebandleni lakhe asinaso isikhathi sokudebesela bathi imvuselelo isiphelile ayikapheli yana phambili sekuyisikhathi sokuthi ipentekoste iqedwe akusona yesikhathi sepentekoste ukuthi ivuke egameni likajesu kristu futhi iye phambili akukho kuhlehla akukho kuhlala emhlabathini ofanayo masihambe nomoya kungenjalo umoya uzodlulela komunye umuntu futhi okushiye umile ulandele yenza konke okusenhliziyweni yakho ngokuba unkulunkulu nawe ngenkathi ujesu efika ibhayibheli lathi upetro wathi ngosuku lwepentekoste ujesu wasenazaretha umuntu ofakazelwe ngunkulunkulu phakathi kwenu kanjani na ngezibonakaliso izimangaliso nezimanga azenza phakathi kwenu nonke ini nonke qobo lwenu ngufakazi kulokhu wayeyini na wayengowenza isibonakaliso ocotshiwe kwenye indawo kwathi ujesu wasenazaretha indoda ayifakazelwe ngunkulunkulu phakathi kwenu imvume kankulunkulu yayiphezu kwakhe wamfakazela kanjani na ngezibonakaliso izimanga ujesu wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami khona-ke kholwani imisebenzi uma ningangikholwa njengomuntu ngamanye amazwi wathi uma ningakholwa ukuthi nginguye nizophupha ezonweni zenu kodwa uma ningangikholwa okungenani kholwani imisebenzi engiyenzayo wo wafakazelwa ngunkulunkulu ngezibonakaliso unikodemu wakuzwakalisa kahle lapho efika ebusuku futhi wathi mfundisi omuhle siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kunkulunkulu amen babengekufihle siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kunkulunkulu ngokuba akukho umuntu ongenza izinto ozenzayo imisebenzi oyenzayo ngaphandle kunkulunkulu wayenaye baqonde ukuthi wafakazela kunkulunkulu egcotshwe kunkulunkulu wayeyinceku kankulunkulu ibandla ladingeka likuqonde nakuba babemzonda bambiza ngodevele bazama ukuthola zonke izinhlobo zezaba kodwa lapho sekufika ekubhekaneni namaqiniso bakholwa ukuthi wayengogcotshiweyo kodwa bacabanga kakhulu ngesiko labo kunokuba benza ngogcobo lukankulunkulu abesilisa labesifazane lamuhla bazojoyina inhlaliswane emileyo thize ebandleni bajoyine iqembu elithile lezihlakane ngoba bayathanda ukungena ezigabeni zobuhlakane lapho bazi ukuthi umoya kankulunkulu unokuphila futhi uyahamba ukristu nguye indlela lamuhla naphakade futhi indlela eyiyo ngaleyo nkathi yileyo ndlela eyiyo manje futhi yoba yiyo kuze kube phakade futhi esithunywe sikankulunkulu silapha umoya ongcwele ukuwenqaba ngokufa ukuwemukela kungukuphila kufakazelwe abantu bawemukela kanjani na manje umoya ongcwele unomlayezo wodwa khuluma izwi yana phambili kunjalo ungakhali kimi lanto izwi likhulume futhi uqhubekele phambili isho kanje inkosi lowo ngumlayezo kamoya ongcwele manje abantu baqala ukukhononda bawa asifuni ukukhononda imiphi imisebenzi ujesu ayenza na wathi imisebenzi yami iyangimemezela imisebenzi yami iyafakaza ukuthi ngingubani imisebenzi yami iyangiqinisekisa ngenkathi unkulunkulu ethi ume umose imisebenzi yayimqinisekisile ngenkathi unkulunkulu ethi uma u-eliya imisebenzi yamqinisekisa lapho unkulunkulu egcoba indoda imisebenzi yayo iyamqinisekisa ngenkathi unkulunkulu ethi umela umoya ongcwele ngaloli zinsuku zokugcina imisebenzi yawuqinisekisa ukujoyina ibandla ukujoyina inhlangano ukwamukela isivumo kholo noma imfundiso uma lawo kungumoya ongcwele kodwa ke bekuhlezi kunomoya ongcwele kuzo zonke izinhlobo zezinkolo kodwa lo moya ongcwele ufanele ube ngumoya ongcwele ofanayo owawusemuva ngosuku lwePentecost noma akusiwo lo moya ongcwele ofanayo awufanele neze ushintshe ngumoya ofanayo uzofanele uphile phakade
Jesus said The works that I do, he that believeth on me, St. John 14 says,
Ujesu athi imisebenzi engiyenzayo, okholwa yimi, uJohane ongcwele, ishumi nane, isikhombisa, okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo, nayo uyakuyenza, okholwa yimi. Akekho ongakholwa ukuthi uJesu Kristu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu aze amukele umoya ongcwele, uthathe kuphela ngokukholwa nokuwemukela, angeke usho ukuthi yiwo. Ungasho ukuthi ngiyakholwa ukuthi yiwo, kodwa akekho umuntu ongabiza uJesu Kristu ukuze kube umoya ongcwele ukuye. IBhayibheli lasho njalo, umoya ongcwele uzofanele ungene kuqala khona ke unikeze ubufakazi. Niyazi ngobulweni ukuthi uJesu Kristu ngoba uhlala kini, khona ke lowo moya ongcwele ofanayo wethula yena uqobo ngabantu ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Futhi ibandla liyawuhleka futhi lihlekisa ngawo siphila kulolo suku nje isimo sendawo sithelwa kushajwa ngebhomu lyathomu lenzela ukwehlulelwa. Ibandla lilungiselela uhlwitho silindile ukulindela silindile ibandla lilindele ukufika kwenkosi umhlaba uyazamazama akwaziwa ukuthi imuphi ozothola ibhomu kuqala komunye asinendaba nokuthi imuphi ofika lapho siyahamba lapha ngakho ke akunendaba ukuthi imuphi ofika lapho akuhlangene ngalutho nathi siyajabula nje siyajabula futhi sikhala ukuthi ngelinye ilanga siyozo umsindo ovela ezulwini futhi uyofika lapha Uthe ibanga lakhe liyohlwithwa emoyeni ukuhlangana naye futhi libe naye. Ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza.
Peter said Jesus of Nazareth, a prophet.
Petro wathi uJesu waseNazaretha umprofethi ogcotshiweyo, ogcotshiweyo futhi wafakazelwa nguNkulunkulu phakathi kwenu nonke okukuthi nonke obulwenu niyazi. IBhayibheli lasho futhi ukuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu Kristu ngomoya ongcwele ukuthi wahamba enza okuhle ephulukisa abagulayo leso kwakuyisibonakaliso sokuthi wayeyilokho ayezisho ukuthi uyikho yileyo ndlela uNkulunkulu awuthumela ngayo yileyo ndlela ofanele ufike ngayo ngosuku lokugcina futhi umoya ongcwele ofika ngezinsuku zokugcina ufanele usidonsele esivumweni kholo awufanele usidonsele ebandleni ungukusidonsela kuNkulunkulu nezibonakaliso ezingaphezu kwemvelo zingukulandela lowo moya ongcwele zini izibonakaliso zikamoya ongcwele na uma uJesu waseNazaretha waye indoda efakazelwe nguNkulunkulu egcotshwe ngomoya ongcwele asibona ukuthi ihlobo loni lomlayezo ayenalo wenzani na wenza kanjani na bona isenzo sakhe khona ke singazilandela izenzo zakhe Sijalo ukuthi ngekathi eqala kufika enkonzweni yakhe eneminyaka engamashumi amathathu ngekathi egcotshwe ngomoya ongcwele into yokuqala ayenza wahlangana nendoda igama lingu nguPetru futhi wayitshela wathi igama lakho ungisimoni futhi uyindodana kaJona futhi yamkholwa ngani na uMose wayekhulumile kungakabi ngesikhathi sakhe futhi wathi inkosi uNkulunkulu wenu uyakuvusa umprofethi njengami lokho kuzoba isibonakaliso niyokwazi uyoba nguNkulunkulu umprofethi lo Mesiya uyoba yikho kokubili uNkulunkulu nomprofethi futhi uyokwenza isibonakaliso somprofethi lapho enza njengamaJuda namuhla uLeo Petrus wathumela amaBhayibheli angaphezu kwesigidi kulawo maJuda amaTestamente elisha avela ezantsi kwezinye izingxenye zezwe futhi engangaze ezwe ngoJesu ayekade ezezantsi lapho eminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu aqala ukufunda lelo Testamente elisha futhi athi uma lona kungumesiya siyazi ukuthi uMesiya uzoba nguNkulunkulu umprofethi uma lona kungumesiya futhi akafile kodwa uyaphila futhi asimbone enza isibonakaliso somprofethi
prophet
we believe him for I'm our ngoba uMesiya wethu uNkulunkulu umprofeti uJesu wathi ngekathi ehlangana noPetro wathi igama lakho nguSimoni futhi igama likayihlo nguJona futhi uPetro wawaka sezinyaweni zakhe wayazi ukuthi lowo kwakunguye akhuluma ngaye Ukondile basuka bahamba balandela uPhilip wahambela uNathaneyeli futhi wamtshela lokho ayekutholile futhi ngekathi uNathaneyeli ekhuphuka phambi kwakhe wathi nango umIsrayeli kungekho inkohliso kuye wathi Rabbi ungaze nini na wathi ungakabizwa nguPhilip lapho ungaphansi komuthi ngakubona wathi wena uyindodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli babazi ukuthi wayengubani lawo Lo Samaria ngekacheti ngekati yeti ngipuzise lo wesifazane isizwe sase Samaria wathi wo I wathi ngipuzise wathi kusile isiko lokuthi wenaza nina amaJuda ukubani icela ama Samaria izinto ezinjalo ngingowesifazane wase Samaria wathi kodwa kuba bewazi ukuthi ubukhulumane bani ubuzocela kimi amanzi bengiyokunika amanzi ukuze ungeke uze lapha ukuzowakha Inxoxo yaqhubeka isikashana waze wabona ukuthi izinkathazo zakhe yayikuphi wathi hamba ulandele indoda yakho futhi uze lapha wathi ngine ndoda wathi kunjalo umuna yizihlano naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho usho kahle
she said sir Quickly, the Spirit of God on that woman.
Wathi mnumzane, oh mfowethu ngokusheshsha umoya kaNkulunkulu kulowo wesifazane. Mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofeti.
We know that the
Yazi ukuthi bese uyeza futhi lapho efika uyozitshela lezi zinto kodwa ngubani wena na?
He said, I'm he.
Wathi nginguye. Wawisa leyo mbiza yamanzi futhi wasuka wahamba wathola amanzi emthonjeni owawuphuphuma emphefumulweni wakhe wagijimela emzini wayesathi wozani ndibone umuntu ongitshela izinto engizenzile akuyena kanye uMesiya lowo na kwakunguye lowo izolo nguye namuhla lokho kuyafana naphakade uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade kungani silibala na Ungani simangala na siyamangala ukuthi ngabe uNkulunkulu uzosiphilisa noma cha simbonile iphulukisa izinkulungwane izimpumputhe abagulayo izinyonga izishosha labo abafile futhi ngamenyezelwa ukuthi bafile bayavuka futhi ngaphansi kwamandla omkhuleko wokukholwa moya ongcwele uyembula futhi amakhulu ayaphulukizwa amehlo aphuphuthekile izindlebe ezingezwa izwe lizama ukukuziba bazama ukukuthintitha kusuke kodwa angeke bakwenze kubuyele muva ngo kuphambi kwabo ungeke wamthinte asuke ezandleni zakho ngenkathi iPentecost liqala livumbuke eminyakeni ngamashumi amane edlule bathi angeke kuhlale yisigejane sabakhinqika abangcwele ekugcineni ibandla elikhule ngokushesha kunawo wonke ezweni ngonyaka odlule likhinqize abaphendukile abayizigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu okungaphezu kwawo wonke amanye amabandla ehlanganiswe ndawonye
1,500,000
ezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngonyaka odlule nakho lapho khona akusikho ukulanguka akusikho ukuvuthisa phansi kungukuvuthisa phezulu yebo bathi bayahlanya bazama ukunyakazisa abantu basuke kubo bazama ukuthatha abantu basuke kulelo qembu ungazilulazi nabo akukho lutho kukho sukani kulo kuyafana nje uma ngiphakanyiswa ngiyodonsela bonke abantu kimi lapho isibonakaliso sisodwa sikhulu sivela sompaphathizo kamoya ongcwele bakhuluma ngezilimi futhi basikholwa amakhulu namakhulu amaningi athululeka kuso kodwa ke kufika endaweni bazama ukunyakazisa lokho kusuke uNkulunkulu wakuphi ushela phakathi ngo futhi unikeza izincazelo phezu kwaso kodwa ke lapho nje sebeqedile ngalokho uNkulunkulu wathumela isiprofethi emva kwalokho wathi uma ikhono yedwa phakathi kwenu ongafundile futhi omunye ukhuluma ngezilimi kodwa uma ikhono yedwa prophetia yofuthi asho izimfihlakalo zenhliziyo kodwa ke bonke bazowela phansi bese bathi uNkulunkulu ngempela unani uyini na nazo lezi sibonakaliso sika Mesiya futhi singena yebo mnumzane umoya yedwa embula imfihlo yenhliziyo ibandla lonke lizothi ngempela uNkulunkulu unani izibonakaliso sika Mesiya yelokho okuyoba yebo siyakubona lokho kakhulu lapho bezama ukunyakazisa kuningi uNkulunkulu azokwenza ukuthi ngalolu suku uzokhathala ukubanyakazisa uzokhathala ukuphusha lelo bandla lizungeze futhi lapho enza uzothola okwanele futhi uzophendula umuco wodwa wokwahlulela futhi uzokwelulela phansi isandla saphakade futhi acoshe ibandla lakhe liyondiza lihambe oh udumo lindize lihambe kuzeni oh hey ngilakazelela kuba lapho ngiyoba khona ngalokho kuza lapho lithatha amabiko okuza futhi lindize lingene ezingalweni zesithando salo wo usuku olunje okuyoba yilo namuhla siyaphila kungani sikhathazeka na kungani umangala na kungani ulinde na Kuluma futhi uya phambili ungakhali uthi oh Nkosi ngabe kuyintando yakho ukuphulukisa namuhla na impela kuyintando yakho isho kanje Nkosi kuyintando yakhe ngingawemukela umoya ongcwele namuhla na ngabe izinsuku zezimangaliso sezidlulile na impela izinsuku zezimangaliso lulapha kuze kube phakade umoya ongcwele lapha ngabe abantu bakhuluma ngezilimi namuhla na iBhayibheli lasho njalo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo Ingaba abantu bahumusha badla umlayezo naye iBhayibheli lathi bayakwenza lokho kuyaxazulula Isho kanje Inkosi khuluma ungakhali khuluma bese uyaphambili uNkulunkulu akafuni isikejane sezingane zikalayo ufuna amadoda nomgokodla hayi amathambo ayimfoloko ngifisa sengathi ngabe benginakho ngifisa sengathi bengingenza lokhu Mgokodla yoma ekhaleni amen usho kunqoba usho ukuthi babizele ngaphandle maphakathi nobumnyama kule ndaba ukuthi noma ubani utheni siyakhuluma futhi siye phambili Kholo umlayezo uNkulunkulu lapha uzoqinisekisa umlayezo wakhe uNkulunkulu lapha uNkulunkulu ofanayo ayenguye emuva ngale yayigalile uNkulunkulu ofanayo ayenguye ngezinsuku zikaMose angeke ehluleke niyakukhona na umoya ongcwele usufikile izibonakaliso zikamoya ongcwele uJesu wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona ke ningakikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami khona ke ningikholwe ngathi etshela wesifazane emthonjeni into ejize eyayingalungile ngayo wathi lo ngumesiya wathi kholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza neminingi kunalona uyakuyenza ngokuba ngiyakubaba manje iKing James inomkhulu uma uthatha eyasekuqaleni ayisho ukuthi omkhulu wakungenziwa kanjani okukhulu na wamisa imvelo wapulukisa abagulayo wavusa abafileyo wahlambulula abanochoko wo wenze konke kodwa wathi Eminingi yakho niyoyenza ngokuba ngeke ngibe nani kuphela kodwa ngiyoba yini kuze kube sekuphileni kwezwe niyakukholwa na Asikuleke
Lord Jesus
Kodwa Jesu izwi elilodwa nje livela kuwe liyosho kungaphezulu kwalokho bonke abashumayela emhlabeni abe bengakukhuluma izwi elilodwa nje Nkosi khuluma ungakhali khuluma yana phambili
I can see you one day coming down.
Ngiyabona ngelingilanga wehla intabeni wawulambile wabuka phezulu lezinhlekeni wawulindele ukuthola makiwane lapho futhi ayengekho amakiwane futhi wabuka kuleso sihlahla wase uthi awusoze wathela makiwane futhi wasoka wahamba futhi ngosuku lelandelayo cishe emini lapho bedlula isihlahla sase siqale ukubuna futhi omunye wabapostoli ogama linguPetro wathi beka isihlahla sibuna ngokushesha kanjani selokhu usiqalekisile wathi ngiqinisile ngithi kini uma wena uma uya kuthi kule ntaba nqukuleka futhi uphonseke olwandle futhi ungangabazi enhliziyweni yakho
But believe that what you have said.
Kodwa ukholo ukuthi lokho okushilo kuzokwenzeka ungaba nakho ukushilo.
Oh God what a promise.
Oh uNkulunkulu izithembezi sinje pho wavela kubani na umntalo wamazulu nomhlaba wayesezweni futhi izwe lenziwa nguye futhi izwe alimazanga yena.
We thank you Lord for this.
Siyabonga Nkosi ngalesi sithembiso okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye yakuyenza. Manje baba go ukulandela lomlayezo uma uzokhuluma nje kulobu busuku into ethi zemqeni wokungaphezulu kwemvelo ukuthi mhlasi impemtha umbe othile lapha ungakaze abe nombono wokuthi uzaphila ngaleyo ndlela ukuthi bayakhola mhlawumbe ukuthi uvukile ukuthi endaweni ethile ezweni elikude libizwa ngokuthi izulu ukuthi uhlala lapho futhi uyalele yonke indawo ukuba thina sibe nezivumokholo zethu nokunye nokunye kuwubuwula kanjani ukuba umuntu wamukele lokho ngoba kuphela abazange bafundise iBhayibheli wena wathi ngizoba nani ukuze kube sekuphileni kwezwe ngizoba kini futhi yona impela imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza akumina wenze imisebenzi kodwa ngubaba ohlezi kimi
You said to the disciples, "Take up your cross and follow me." What you should say,
"It's not you that speaks; it's the Spirit in you that speaks." Umoyo ngaphakathi kini okhulumayo. Wo sikubonga kanjani uNkulunkulu ongcwele kakhulu ngalezi zithembiso. Ngijabule kakhulu ukukwazi. Intiza yami iyaxuxuma ukwazi ukuthi khona lapha mina sengivele ngineminyaka engamashumi amahlanu ubudala futhi ngihlala lapha emathunzini esikhathi nesikhathi esakusehla sempilo yami nokubona isikhathi esakusehla somlando wezwe eduze nokufika kwenkosi uJesu nokwazi leliqiniso elikhulu elihlezi sifubeni sami livutha njengombilo kuyinjabulo engakhulumeki negcwele inkazimulo Kukhona intshisekelo lapho ememezayo ukuthi azulukele yizwe. Oh, memukele. Bheka sekulethi kakhulu. Siphe Nkosi ukuthi kulobu busuku ukuthi isibonele siphelele uKristu asinika zona sizobuyela kithi kulobu busuku emandleni okuvuka kwakhe. Siphe khona Nkosi ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu sikucela egameni likaJesu. Amen.
I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Manje ngilale moyeni wokukhonza.
Lord, oh Lord, come now.
Nkosi, oh Nkosi, woza manje siyakukholwa futhi sicela wena ukuba usigcobe, gcoba inceku yakho Nkosi.
Take my eyes and my lips.
Thatha amehlo ami nezindebe zami, ingqondo yami yami, ubuhlakani bami bami, busebenzisele inkazimulo yakho, khuluma ngenceku yakho Nkosi, yizwa ngezindlebe zebandla, nika udumo, thola udumo egameni lakho Nkosi. Kwangathi kungebe bikho muntu obuthakathaka phakathi kwethu lapho lenkonzo siphelile.
Now I have spoken, Lord.
Manje ngikhulumile Nkosi kubantu, manje wena ukhuluma futhi sizoya phambili ukukukholwa ukuthi ulapha kanye nathi, ningesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihlo kuninika umbuso. Siyakukholwa lokho Baba. Manje thatha inkonzo Nkosi, yilapha engingaya khona, kuzothatha wena kusuka lapha kuqhubeke Nkosi.
In the name of Jesus Christ, help me. Amen.
Egameni lika Jesu Kristu ngisize. Amen.
God, behold, I stand to you tonight, my people, that I am in the midst of thee. And I say that I shall stretch forth my hand in a great and mighty way. Yea, even as my prophet, whom I have ordained in these days, that thou should know that in him dwelleth the true spirit of the living God. I have brought him into the midst of thee tonight, my son and my daughters, and I shall be with thee in a great and mighty way. And I shall reveal unto thee tonight, yea, even the diseases of thy body, and thou shalt be richly blessed of me, if thou shalt believe the words that thou dost hear, for I speak unto thee by my spirit, yea, even confirmation of the things that thou hast heard tonight. Yea, my word is sure, yea, it is unto thee, yea, and nay, for my promises are sure unto my people.
Amen.
Amen.
That's called the spirit of prophecy.
Manje lokhu kubizwa ngokuthi umoya wokuprofetha wehlela phezu kwabehlukene. Niyabo, manje wena isithembiso wasinika isithembiso, lokho kusho ukuthi ulapha. Niyabo, manje uJoni ungumfo omncane namahloni, lokho kufani naye ukukhuluma kanjalo, kodwa uma ugcobola uhamba, niyabo, kuyinto ehlukile ngaleyo nkathi. Kunjalo kungukuthi ngesinye isikhathi umoya kaNkulunkulu usika njengenkembe siyahla kodwa zombili, niyabo, futhi wenze izinto. Manje siyabonga kuNkulunkulu ukubona lezi zinto. Manje ngikholwa ukuthi uJoni noBilly bebehleze lapha esikhashana nesedlule ngabe kunjalo na uku noma yebo ukunikezela amakhadi emkhuleko noma ukuthize wathi kufike abanye abantu futhi besilindele abambalwa abengeziwe mhlawumbe abavela ngaphandle nokunyilo kunye kodwa abathe bekungekho abaningi kakhulu ngakho ke sizoshayisa umugqa lokho esinakho mhlawumbe ngesikhathi sisodwa sizoqala enombolweni yokuqala futhi sibashayise umugqa bonke futhi sibakhulekele ngamunye wabo ngakho ke sizobona uma inkosi izosambulela noma yini emgqeni omkhuleko sizoqala inombolweni yokuqala sishayise iqembu umugqa ubani nekhadi lokuqala na ubungeze nje
heart to cheer, oh hear the voice of Jesus, sweetest note in seraph's song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever. Song, Jesus, blessed Jesus.
I was watching in the line.
Bengibuka emuqeni angiqinisekile angicabanga ukuthi kukhona noma ubani lapho
intombazane
imikhona lapha ikhulume nami kulokubuza futhi yangitshela ukuthi ibilapha ivela ndawo ndawo ukuthi ibikade ipholukisiwe kanye emihlanganweni kodwa ayekaze isho lutho ngayo uqobo ithe nje yayiphulukisiwe kanye emihlanganweni ngikholwa ukuthi bekunjalo futhi umfo osemva kwayo angikholwa ukuthi kukhona engibaziyo walabo noma leli ninikazi angazi ngiyamazi udadewethu uFanke lona lapha yilowo ngimaziyo khona lapha uyena kuphela engimaziyo phakathi lapho kuze kube manje manje uma noma ubani eza emgqeni futhi uma ngibazi awungeke ngizame ukusho noma yeni niyazi ngaphezu komkhuleko ngoba nizocabanga ukuthi labo bantu bebekushilo kimi kodwa manje asazi ukuthi umoya ongcwele uzosho noma yeni angahle angakwenzi kodwa nakho kuphelele phelele ivoyage manje kukhona into eyodwa ukusho ukuthize enye into okubona kufakazelwe iBhayibheli lathi fakazela konke uL abayili zonke izinto kodwa ke bambisisa kulokho kuhle
now if Jesus Christ is the same yesterday today and forever
manje uma uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade akagoqoki kodwa-ke uzofanele yenze ebandleni lakhe ekhona manje bangake waziyo ukuthi uKristu ungumoya kaNkulunkulu na sonke siyakwazi lokho ungocotshiweyo uJesu wayengocotshiwe lapha abantu abakholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu abathathu noma abane abehlukene bathola konke kucovekile niyabona uNkulunkulu ungumoya uJesu wayengumzimba umoya kaNkulunkulu owawuhlala kuwo wamemeza uEmmanuel uNkulunkulu wethabenekele emhlabeni wayenguNkulunkulu uJesu Kristu wayenguNkulunkulu nokho wayeyindodana kaNkulunkulu inyama yakhe yayiyindodana kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayidala kodwa ngaphakathi wayenguNkulunkulu akumina kwasho uJesu owenza imisebenzi ngoba amohlala kimi futhi ngalolo sokoni yokwazi ukuthi mina ngikubaba ubaba ukimi mina kini nani kimi nakho lapho khona manje ngikhola ukuthi lelinenekazi linjalo angilazi ngicabanga ukuthi ngiyalazi uma bengilazi ngikwazi wena manje sengikukhohliwe ngicabanga ukuthi kunjalo yebo kunjalo futhi lelinenekazi lapho angikhola ukuthi ngiyalazi lelinenekazi noma lelo ngikhola ukuthi ukhona ngibaziyo ngaphandle kukadadewethu Funke uma lokho ukuthi akube njalo phakamise izandla zakho uma ngikunjalo kulungile mnumzane bangaki phandle lapho abaziyo ukuthi ngikwazi futhi nokho uyakula na phakamisa isandla sakho uthi ngingawuthanda umkhuleko futhi uyakholwa ukuthi umoya ongcwele ungakuthinta ukwenzele ukuthize khona-ke phakamisa isandla sakho uthi ngidinga umkhuleko phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubuzise abantu ababili lapho inenekazi lapha kulungile abanye inenekazi emuva lapho manje awudingi ukuba phezulu lapha kwakukhona owesifazane ngesinye isikhathi wathinta ingubo yakhe futhi waphenduka wathi ubani ungithintile na futhi ngani bathi bonke uya kuthinda wathi kodwa ngiye ngaba buthakathaka amandla aphumile kimi washo ngibe buthakathaka amandla ngiyabona ukuthi amandla okuqina aphumile kimi futhi waqalaza waze wathola isifazane futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wathi sewunqamukile ngabe kunjalo na umopho wawusunqamukile ngoba wayekholwe nguJesu Kristu kuhle kanjani lokho futhi Jesu Kristu ngumpristi omkhulu kulobu busuku ongathintwa nokuzwelana kobuthakathaka bethu ithinde nje kukhona bangaki abangangazi futhi lokho niyazi ukuthi angazi ukuthi yini engalungile ngawe kodwa ufuna ukuthi uNkulunkulu akuphilise na phakamisa isandla sakho ehe yilokho ke manje buka nje ngapha futhi ukholo yiba lokukholo manje iBhayibheli lisho ukuthi uJesu usenguye lisho ukuthi imisebenzi ayenzayo izokwenziwa yilabo abakholelwa kuye ikakhulukazi ezinsukwini zokugcina niyakholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina na manje kubulani izibonakaliso zikaNkulunkulu kohlakaniphileyo siwubula kuthatha okomoya okukwembula njengezingane nje manje umprofethi wathi kuzofika usuku manje lokho kwakucishe kube yiminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu edlule kuyofika isikhathi lapho okungeke kube ubusuku noma usuku kuyoba usuku oluwaqabele kodwa ngesikhathi sokuhlwa ilanga liyophuma kuyoba ngokukhanya bangaki abake basifunda leso siprofetha na impela ukukhanya manje kusho ukuthini na ilanga ngokomumo wendawo liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga futhi noma ubani owazi umlando uyazi ukuthi impucuko ihambile soga impumalanga yaya entshonalanga iChina iyimpucuko endala kunazo zonke sinayo kulungile kusoka impumalanga kuye entshonalanga impucuko ihambile manje impumalanga nentshonalanga sekuhlangene siwumhlaba ophucuzeke kakhulu kuyacatshangwa abantu abaphucuzeke kakhulu base laba bantu basentshonalanga bayisimodeni kakhulu banazo zonke izinto zesimodeni nokunye nokunye ngoba impucuko isithuthukile njengoba iya ngasentshonalanga
What fell on the eastern
manje yini yehla kubantu basempumalanga na uJesu Kristu wafika kubantu basempumalanga futhi umoya ongcwele wafika ngosuku lePentecost ukukhombisa izibonakaliso ezinkulu nezimanga khona ke uhambile futhi kufika isikhathi cishe emva kweminyaka engamakhulu amabili emva kokufa kukaKristu cishe komzuliswano wesibili wobapostoli kodwa ke bafika kolwamakhulu amathathu usuku ngokwePrenestine Fathers umlando womlando ongcwele webandla ukuthi lapho babumba okwakubizwa ngobaba basekuqaleni futhi babumba okwaziwa namuhla njengebandla lamaRoma Katolika eRoma
therefore they made their first organization
Ngakho ke benze inhlangano yabo yokuqala futhi iRoma lapho ibandla likatolika lethi lingumama bandla lona ngokoqobo lingunina wamabandla inhlangano ibandla lokuqala lake lahlelwa iminyaka engamakhulu amahlanu kwangena ebandleni likatolika kwaze kwaba nguMartin Luther waphikishela ibandla likatolika ngokwenqaba ukubiza isidlo ngomzimba kaKristu wangempela futhi waliphikishela futhi waphonsa isidlo kwephansi futhi wanikwa ukuzihlawulisa ukuba agaqazela ngamadolo akhe futhi wenqaba ukwenza lokho futhi wabumba lokho esikwazi ngokuthi ibandla lamaLuthela babenesishicileli iphepha nokunye nokunye kodwa ke bakuhlela futhi benza inhlangano efana nenhlangano yebandla katolika lokho kwaqhubeka amakhulu amaningana eminyaka bafika uZwingli emva kukaZwingli yena wayehlobolo lolahliwe wakhole ukuthi Jesu wayeyindodana kaNkulunkulu ngangakukuthi wabizwa ngendodana kaNkulunkulu kodwa indodana kaJosepha futhi akazalwanga ngokobuNkulunkulu manje abantu baseSwitzerland babambelele emfundisweni kaZwingli uphuma uCalvin lapho kwaphuma uCalvin futhi kuCalvin kwaphuma abanye saze sathola uJohn Wesley wavuka ngezinsuku zebandla likaCalvin laseNgilandi okwakungabantu baseSheshi amaAnglo-Saxon lokho kwaphuma iqembu lobungcwele elibizwa ngeMethodist futhi ngenkathi benza babumba ibandla elibizwa ngokuthi ibandla leMethodist okuphuma ebandleni leMethodist kwaphuma kulokho omunye komunye kodwa ke kwafika iPresbyterian futhi kusuka kwiPresbyterian kwaphuma iBaptist neBaptist kwelinye kwelinye futhi kuqhubeka kwehle kuqhubeka kwehle kwaze kwathi ibandla lokugcina ukuba libunjwe yiPentecostali futhi isibusiso sePentecost esizange simo sika moyo ngcwele basihlela kunjalo impela uNkulunkulu akazange alihlele ibandla futhi angikholwa ukuthi wake wayivumela inhlangano iBhayibheli likhuluma ngokumelene nayo futhi lisho ukuthi izifebe ibandla lamaRoma lizoshiswa nabantwana balo lokho kuqinise impela kodwa kuphuma lapho kufika usuku ukuthi umprofeti wathi olwalungesibo ubusuku noma imini olwaqabele babenokukhanya kwanele babengathi awu siyaqophisana singamaBaptist singabaluthela sikuthi nokuthi silokho ngenxa yezinhlangano amaqiniso amancane abawathola eBhayibhelini uLuther wahlela phezu kokuthi olungileyo uyakuphila ngokukholwa uJohn Wesley wehlela ukungcweliswa umsebenzi wesibili oqinisekile womusa iPentecost yahlela ukuthini khuluma ngezilimi njengobufakazi bukamoya ongcwele zonke lezo zinto ziqiniso lokho ngokukhanya kodwa hayi konke okwakho futhi uma udweba isivumo kholo ufanele uhlale nalokho awukwazi kunyakaza ngakho-ke umoya ongcwele uyaphuma futhi uya kwenye indawo khona-ke bayakuhlela manje lowo ngumlando ongcwele impela kodwa manje sekufike isikhathi izinkanyiso zakusihlwa sezifikile impucuko isifikile futhi manje ilanga selishonile phezu kwempucuko isiphetho sesilapha ukuphela kwezwe kulapha ukuphela kwesikhathi kulapha ukuphela kwebandla kulapha zonke izinto sezifike ekugcineni futhi njengoba ilanga lishona ilanga elifanayo liphuma impumalanga lishona entshonalanga uNkulunkulu wathembisa kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa ngomprofethi indodana efanayo eyavuka futhi yabonisa umoya ongcwele ngojesu kristu emuva ezinsukwini zasekuqaleni kumkhathizwe wasempumalanga inokukhanya kumkhathizwe wasentshonalanga ngosuku lokugcina kukhombisa izibonakaliso ezifanayo ujesu waprofetha ukuthi ziyoba khona nje kuyimibhalo mngane kodwa wena kukuwe ukuthi ucabangani ngakho yabo nango wesifazane hamba ngale ndlela dule wethu uma nje uthanda ngokwazi kwami angikazi ngimbone wesifazane angimazi ungowesifazane nje owenyukele lapha angase abe yilungu laleli bandla angase abe yilungu lethabenekele ngakho konke ngikwaziyo angazi wesifazane nje uma ngake ngambona ngaphambi kwanamuhla angazi angazi
God does know the woman. Well now,
kodwa uNkulunkulu yamazi sifazane. Awu manje uma uJesu nguye ezwele lamuhla naphakade khona ke ulapha ngesizathu esithize. Angazi ukuthi kuyini. Kuthiwani uma lokhu kufana nowesifazane emthonjeni na? Akumele kube uhlobo olufanayo lodaba kodwa kungaba nje wesilisa nesifazane behlangana ngendlela efanayo mhlawumbe wesifazane ngumgxeki mhlawumbe ungumkristu mhlawumbe uphezulu lapha esola nje ukuzama ukuthola ukuthize mhlawumbe uphezulu lapha ngoba uyagula mhlawumbe uphezulu lapha umele omunye umuntu angazi iqiniso lelo angeke ngilitshele kodwa uNkulunkulu uyazi khona-ke wena uthi angesithi uyagula ngoba yinkonzo yokuphulukisa mhlawumbe uyagula kungahle kungabi njalo kodwa uma egula futhi umi lapha kuba akhulekelwe uNkulunkulu uyazi angazi lutho ngakho awu khona-ke uma ngingamazi usifazane angazi lutho ngaye futhi khona-ke ufuna ujesu ukuze aphulukiswe ngizomtshela lokhu ukuthi ngemivimbo yakhe waphiliswa manje ukuphulukiswa kufana nje nensindiso awuyitholi insindiso kulobu busuku ngenkathi ujesu efa wakhokhela isono sakho uyakwemukela nje niyabo ngenkathi efa wasusa izono zezwe ngenkathi efa waphulukisa wonke umuntu ogulayo isikweletu esiphelele zakhokhwa manje ukuba-ke ujesu belapha kulobu busuku esimweni somuntu njengoba wayenjalo ngenkathi ehamba egalile na ukuba-ke ubefakele isuti futhi emi lapha futhi wesifazane ubemeduze kangako enkosini yethu na
ukunje
impela bengingathanda ukuma kanjalo kuye ukuba-ke wesifazane ubemi lapho futhi yena ubemi lapha na futhi beyothi kuye sifazane kholwa ukuthi nginguye na uma ungakholwa uyakubhubha bezothi ya nkosi ngiyakholwa ukuthi nguye ufunani na ngifuna ukuphulukiswa nkosi mntanami ngikukholwe yini ukuthi ngakwenza lokho ngenkathi ngifa imuva ngaleya ngenkathi ngathi kwase kufeziwe na awubhalwanga yini umbhalo owasho ukuthi ngalinyazwa ngenxa yeziphambeko zenu ngemivimbo yami naphulukiswa na yilokho-ke manje ubeyozibuza angazi noma leyo inkosi na ukuthi yona noma ubani ubenga kusho lokho noma imuphi umuntu ubenga kushumayela lokho ngoba kusebhayibhelini kodwa uma lowo kunguye ngempela ubeyoyazi inhliziyo yami ngoba wayazi inhliziyo yowesifazane emthonjeni futhi wethembisa leyo nto efanayo. Manje akazange yathi uyobuya esimweni somzimba futhi akwenze kodwa uyothumela umoya ongcwele oyohlala kithi ukuthi lowo moya ongcwele uyobona izimfihlo zezinhliziyo ngokuba uzonikhombisa izinto ezizayo ambule izimfihlo zezinhliziyo ngabe ngiqiniso lele na wabethembisa khona ke uma enguye futhi ke ngisho lokhu ukuthi ngikholwa ukuthi lo moya omkhulu phakathi kwethu ngumoya ongcwele ngiyakholwa ukuthi wangibizela le nhloso akungenzi ngibe ngaphezu kwendoda esindiswe kulokhu kuza inceku yakho nje umfowenu kungenzeka ngibe ngaphansi kunani ngoba ngithunyiwe ukunisebenzela ngiyisisebenzi somphakathi. Umsebenzi womphakathi kumfundisi ukuba asebenzele umphakathi ukuba yisisulu ukuthatha lokhu kungongqotshwa nokuxokozela komphakathi noma ngabe kuyini yima lapho futhi uma ungenawo umusa owanele wokumamatheka futhi kuthathe khona-ke ufanele ubuyele eCalvary futhi uqinisekise kabusha umyalo wakho yilokho ufanele ukwenze. Manje kodwa uma uKristu lapha khona-ke makukhulume uKristu angimazi usifazane uNkulunkulu uyazi angimazi usifazane angazi lutho ngayo kodwa uma ngikhulume iqiniso khona-ke uJesu Kristu uzofanele ame ngasezweni lakhe ngoba liqiniso ngabe lokho kukwenza kulunge na sonke siyakukholwa lokho kulungile. Manje nakho lapho kufika khona elamanqamu ngabe umbhalo uqinisile noma ngabe uyiphuthe na. Manje nakho lapho akaphumi kwamanye amagumbi amnyama akaphumi phandle laphaya lapho udevele esebenza khona khona lapha phambi kwendlu kaNkulunkulu khona lapho phambi kwabangcwele abagcotshiweyo nabantwana bakaNkulunkulu okutshengwe ngegazi lakhe nakho simile sobabili phambi kukaNkulunkulu ngaphambi kwalo msamo ongcwele leli Bhayibheli umoya ongcwele ekhona. Manje kuzokwenzekani na ngingumuntu njengoba nawe unjalo nje manje kuzofanele kuthathe ubuNkulunkulu kuzofanele kuthathe umoya kungenjalo ngeke kusebenze kodwa ngiyazi ukuthi ulapha wenza isithembiso angeke abuyele emuva esithembisweni. Manje Nkosi kusukela manje kuye phambili ngiyakuleka ukuthi uzozibonakalisa ukuthi abantu bengahle babone ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi lokhu kuvunyelwe nguwe ukugcwalisa izwi kithina bezizwe. AmaJuda akubona ngezinsuku zawo amaSamariya akubona ezinsukwini zawo kodwa abezizwe abakubonanga ngoba kwakufihliwe kubo futhi wena washo ukuthi bayoba nosuku lwabo manje unyaka wabezizwe futhi uyabakhombisa. Uma wazembule wena uqobo njengomesiya kumaJuda ngokutshela uPetro ukuthi wayengubani utshele uNathanekeli lapho ayekhona futhi wazebula wena kumasamariya ngokutshela wesifazane lokho inkathazo ayenayo khona-ke angeke ubedlule abezizwe ngokujoyina nje ibandla bafanele bemukele okungaphezu kwemvelo ngoba unguye izwe lanamuhla naphakade futhi uzenze waziwe ngokufanayo. Siphe Nkosi kuzoba njalo ukugcwalisa izwi lakho egameni leNkosi uJesu Kristu ngiyakucela. Futhi baba ngikhulekela ukuthi uzovikela abantu esizathu siyaqonda ukuthi uma imimoya emibi iba phezu kwalaba bantu abagulayo bayoya kubagxeki noma yini okunye. Ngakho-ke ngikhulekela ukuthi uzovikela futhi usinike umusa thina sonke sicela egameni likaKristu amen. Ngifuna nje nina niphendule nje okokuqala ngifuna nje ukukhuluma nani njengoba inkosi yethu yakhuluma nowesifazane emthonjeni. Manje wena uthi ukwenzelani lokho mfuthi Branham na ukubamba umoya wakho njengoba yenza nje wathi ngibhuzise uyafika waletha amanzi wayeza waletha amanzi kodwa wathi akusile isiko kini maJuda ukucela amaSamariya kunjalo. Uqala ukukhuluma naye kodwa ukuba bewazi ukuthi bukhuluma nobani. Manje phezu kwalokhu sizihambe sihlangane kokuqala khona-ke wena ulapha ngenhloso ethile angazi ukuthi iyini kodwa uma inkosi uNkulunkulu izokwembula kimi lokho okuzele lapha noma into ethize yenzile into ethize ofunda yenziwe futhi uma engakutshela lokho obuyikho ngempela ubeyokwazi lokho obuyoba yikho ngokuba ubuyokwazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma cha uyazi noma lokho kuyiqiniso yini ngoba nguwe ophile leyo ngxenye yokuphila awu uma engakutshela lokho obuyikho khona ke angakutshela lokho ozoba yikho ngokuqinisekile uzizwa kahle ngokukwenza ubungeke na impela ubuyozizwa ngakho ke lokho kuyimfihlo yakho niyabo lokho amandla akho lokho ngumoya ongcwele ukuzembula qobo lwawo njengoba ethembisile manje wena ungowesifazane mina wesilisa simile lapha unomoya noma ubungeke ume lapho nginomoya bengingeke ngime lapha ngiyabona ukuthi ungumKristu ngoba ngokusheshe nje lapho umoya wakho ubamba lapha uyemukeleka umoya ongcwele ophezu kwethu uyakuqonda wena njengomntwana wakhe manje bengingenalwazi noma ngabe usifazane bengumKristu noma isoni noma umhlambalazi noma yini kodwa lowo moya
And now if the congregation how many ever seen the
picture manje uma ibandla bangaka abake basibona isithombe saleyo ngelosi yenkosi abanaso eWashington DC nakuyo yonke indawo na niyabona naku khona lapha phakathi kwami nowesifazane manje uzovuma noma uyazi ukuthi into ethize isiduze nawe umuzo omnandi ngempela kunjalo ukuze abantu bezokwazi vele uphakamisa isala sakho ukuze babone kuwumuzo omnandi ngempela ngibheke ngo kulokho kukhanya kuyahamba phakathi kwami nosifazane manje leyo nsike yomlilo yalandela abantwana bakwa-Israyeli ehlane kwakusesihlahleni esivuthayo eyakhuluma noMose ngenkathi yayimelelwe kumuntu uJesu wathi engakabibikho u-Abrahama ngikhona ungikhona kwakunguye owayesesihlahleni esivuthayo futhi imisebenzi ungikhona ayenza ngenkathi wayekuJesu wethembisa ukuthi uzofika ngezinsuku zokugcina futhi yenze into efanayo futhi nansi insike yomlilo efanayo ososayensi bayakwazi umhlaba uyakwazi ibandla liyakwazi siyakwazi nansi ngabe kuzo sebenza na ngabe kuyinto efanayo na impela kuyinto efanayo ubone isifo sekazi esingalungile ngalo wesifazane ngibona igazi libukeka sengathi lilula noma limhlophe
she has sugar diabetes right
oh isifo sikashukela unesifo sikashukela kunjalo angimazi isifazane makabe ufakazi
A test was showing something.
Ukuhlolwa kwakubonisa ukuthi le obekuyisifo sikashukela yilokho kungalungile ngawe uyiqiniso lelo. Manje wena uthi ukuqakelile lokho futhi Branham.
Praise God.
Sizobona uma kuqakeliwe ngaphandle kwalokho uhlushwa ukwethuka okukhulu kakhulu kunjalo. Ukukhona kungalungile emilenzeni yakho futhi lowo ngoyisho kanje inkosi akusikho ukuqagela ingabe yikho na awusiyo walapha uvele ningizimi ngowase Texas
Your name is Miss Christian go back your
heels Amen
Igama lakho unkosikazi Christian buyele muva usuphulukisiwe manje akusikho ukuqagela yikho mngani na ngomoya wenkosi uma ungakholwa umzuzwana nje niyabona yabo
she's just rejoicing now
yathokoza nje manje enesikhathi simnandi emoyeni niyabo ukukhona kwenzekile kuye isiqalekiso esimshiyile wesifazane uma ubuka ukugula kanjalo mhlawumbe ubuyozizwa ngendlela efanayo
all right lady now do you believe
ulungile nenekazi manje uyakhole ukuthi inkosi uJesu inguye izolo namuhla naphakade na
If the Lord Jesus will speak through me and tell me what your trouble
Uma inkosi Jesu izokhuluma ngami futhi engitshele ukuthi iyini inkathazo yakho uzokwazi ukuthi kweqiniso nomaqanga
You're not here for yourself You're here for somebody
Awuzele ngezingawe lapha uzele umunye umuntu indodana yakho indodana inenkathazo yephapu nenkathazo yezibilini
That handkerchief that you wiped the tears with put it on Don't doubt You get well.
Manje lelo dugo osole izingembezi ngalo libeke kuyo ungangabazi izophila ungangabazi uNkulunkulu kubusise dadwe wethu.
How do you do, lady? Now this woman standing here is shattered to death.
Sawubona nenekazi manje lo lesifazane omi lapha usibekele ukufa uyakhole ukuthi inkosi ingakuphilisa na?
God heals cancer, you know that.
uNkulunkulu welapha umdlavuza uyakwazi lokho umdlavuza webele kunjalo kodwa uyakwamukela ukuphulukisa kwakho uNkosikazi Woodward buyela kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kuzokushiya uma usengakholwa njengoba unjalo manje angeke ufe ngakho uNkulunkulu akubusise hamba ngendlela yakho futhi uthokoze yiba nokukholwa manje leli yini nikazi ngiyakholwa elikhulume kimi kulokukuza uthe uphulukisiwe emhlanganweni phambilini kulungile iminyakeni yesikhombisa edlule kulungile yona phezulu nje suka kuleyo feni lapho uma ungakwazi mhlawumbe ungangizwa kangconywana hamba nje ngalendlela sondela nje kancane khona ke ngokwazi kwami sizihambi omunye komunye okungaphezulu kokusho nje sawubona kuwe kulokhu kuza nginitshelile uma benifuna ukuthi le kokubona ukufihlakele kungcono nilinde kuze kube yilobu busuku ukuze sihlangane egumbini futhi sivumele umoya ongcwele wembulo ukuthi ize mhlawumbe okungasisiza
now you're very sick cause you can't hardly stand there.
Manje uyagula kakhulu ngoba awukwazi neze ukuma lapho futhi ufuna ukukholwa uzama ukukholwa uke wasibekelwa ithunzi lokufa nawe leso sifo sofuba noma ukuthize okunjalo obenakho eminyakeni edlule futhi manje unenkathazo empinjini wakho futhi wesaba ukuthi umdlavuza uyesaba ukuthi yilokho okuyiwo uyazibuza ukuthi lokho yiqiniso yini futhi ore ufuna umkhuleko ukhulekela ukuthize noma uthize osekhaya lakho kunjalo ungowase Ohio unkosikazi Mark Carroll oh Nkosi uNkulunkulu mdala amazulu nomhlaba susa ukwesaba kulo mntwana uma uphephisa impilo yakhe eminyakeni edlule kulelo thunzi futhi ukubone kwedlula kungaba njalo kulobu busuku ngiyamlahla lo Develi suka kuwezifazane egameni likaJesu Kristu ukwangathi angabuya futhi aphile eze emhlanganweni ozayo enikeza ubufakazi balokhu kuphulukiswa egameni likaJesu Kristu amen ungangabazi nakancane yanekhaya olulame impela ngikholwa ukuthi ukahle hamba nje uphumele lapho uthokoza ukuthi ngiyakubonga Jesu uma ukholwa konke kungenzeka uyakholwa mnumzane na uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na hayi inceku yakhe nje niyabo ake sikusho kanjalo sizihambe omunye komunye angekwazi nawe ungazi.
Now there's something happened somewhere. Something happened in the audience.
Manje kukhona okwenzekile ndawo kukhona okwenzekile ezithamelini. Qabo bekungenjalo kunjalo futhi ngomunye umuntu omkhulekelayo ngomntwana kunjalo kulungile bekungumntwana ngicabange ukuthi bekungumntwana ezithamelini kodwa ngumntwana wakho oh yezinto eziningane ezingalungile uzohlinzwa isibhono kanjalo njalo ungowase Eliyono buyela emuva yiba nokukholwa umntwana wakho uzophila uNkulunkulu akubusise woza inkosi ibusise
now believe us have faith in God don't doubt.
Uyakholwa na? Yiba nokukholwa kuNkulunkulu, ungangabazi. Ngiyayazi le ndoda ehlezi lapha ekhoneni, angilazi igama layo, kodwa ngiyazi ukuthi iza lapha. Iyedla njalo kanye ngesikhashana, ingeyase Michigan, kodwa ihlezi lapho iyakuleka. Angazi ukuthi yini inkathazo yayo kuze kube manje, kodwa ngiyazi manje, ngakho ke ngizoyitshela ngoba ngikholwa ukuthi kuzoyisiza. Ngikuthazo yakho yeqolo ikushiyile yiba nokukholwa.
You believe with all your heart, sir? Blood trouble. Diabetes.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke mnumzane na yenkathazo yegazi isifo sikashukela awusiwa lapha nawe.
You're Mr. Johnson. Go back.
Ngowase Georgia, ungumnumzane Johnson, buyela umuva, ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho ukuze kushiya.
Now.
Oh,
baby.
I don't know you, don't believe.
Manje ho angikwazi angikholwa kodwa angibona inkosikazi Shara evela lapha.
Miss Shara and Billy?
Ngabe inkosikazi Shara usesakuweni na? Ho ukhulekele into efanayo engalungile ngalowo wesifazane.
You got stomach trouble and you got stomach trouble.
Wena nenkathazo yesizwe futhi wena unenkathazo yesizwe kunjalo ngabe lelo demoni lizama ukubamba ngamunye wenu. Uphulukisiwe qhubeka futhi uphile awukukhona lokho uyakukhona na uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa umsindise umfana omncane na yesaba yiTP kodwa uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kulunge na ungakhathazeki dadewethu wethu Funk kuzolunga uNkulunkulu akubusise.
Who else has got prayer cards? Look about one or two more I guess.
Ubani omunye namakhadi omkhuleko na bukani cisho yedwa noma babili ngaphezulu ngiqagele. Umama wakho loyo na ngimbona emeduze kwakho khona-ke yena unesifo sokuvuvuka komphimbo ufuna sikhulekelwe. Uma ukholwa konke kuyenzeka yiba lokukholwa nje kuNkulunkulu noma yimuphi nje kini bukani futhi niphile. Ngiyakukholwa na ngani uKristu lapha uzizwa uhlukile manje awunjalo sisina manje yena ekhaya futhi uphile manje nje ngani impela ngempela ngempela ngikholwa ukuthi uyaphila impela amen nje uyabo wena unalokho kuphithana okuzungezile uyabo kodwa amandla akho ephukile emizuzwini imbala nje edlule qhubeka nje ukholwa cindezela uqhubeke yena phambili khuluma ngemivimbo yakhe engiphilisiwe yima ngokukho futhi uzoqhubeka nje uphile konke kuzilunga buka konke kukhanya obukuzungezile manje lapho bekumnyama ngenkathi ngikulapha emsamo ukahle isibusiso siphezu kwakho manje uma nje uqhubeka uhamba.
Blessed be the name of the Lord. Do you believe with all your heart?
Thank you, Lord. Thank you, Lord.
I just feel like the Holy.
Malibonge igama lenkosi uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na ngizwa sengathi umoya ongcwele ufuna ukwenza ukuthize umile ngqo amen.
Stop crying over there, lady. You're praying for a friend that's in a New Albany hospital with TB.
Yeka kukhala laphayani nikazi ukholekela umngane osesibhedlela saseNew Albany one TB.
You believe he's here?
Uyakholwa ukuthi ulapha na?
Awasikhonjene
semakhanda ethu umzuzwana nje manje. Umoya ongcwele kaNkulunkulu ngekathi inyama yami isaqhaqhazela icotshwe ngobukhona bakho hhayi eyami kuphela kodwa nabanye phakathi lapha amandla okuvuka kwakho aphila phakathi kwethu manje nje siyazi ukuthi zimi phambi kukaNkulunkulu ophilayo owazamazamisa intaba yasesinaye hhayi lokho kuphela kodwa azozamazamisa umhlaba ekubuyeni kwakhe owavusa ujesu kwabafileyo futhi umi lapha kuleli bandla elincane kulobo busuku ngokuqosi besingeke sakhe indawo ebingafanela wena ukuba uze kuyo kodwa ekuthobeni wakho uza kwabathobekile kunabo bonke. Siyabonga kakhulu ngalokho usivakashele uzifakazisile wena uqobo phakathi kwethu. Siyalikhola izwi lakho nkosi ngelikhulumile njengenceku yakho manje kwangathi singaqhubekela phambili njengoba umlayezo usicelile kwangathi singaqhubekela phambili emandleni okuvuka kwakhe kwangathi kungebe bikho muntu obuthakathaka kwangathi umoya ongcwele ungangena nje ngokuphelele kulesi sakhiwo manje futhi ukuphulukisa wonke umuntu lapha kwangathi kungebe bikho ukugula kusele phakathi kwethu kwangathi kungebe bikho kungabaza kukodwa phakathi kwethu kwangathi kungaba khona ukuzamazama okungaka phakathi kwabantu manje nje ukuthi bazozwa ukuthi zonke izinto zikahle sibe khona nkosi ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu ngifuna umuntu ohlezi eduze kwakhe ngifuna ubeke izandla zakho kumuntu oseduze kwakho vele ubeke izandla zakho phezu kwabo ngaphakathi noma ngaphandle akunendaba ukuthi kuphi beka izandla zakho phezu kwabo munye nomunye angikatshali ukuthi yini oyidingayo lokho akusho lutho nakancane angikatshali ukuthi umuntu kuphi angahle abe ngaphesheya kuzilwandle ngaphesheya kulwandlekazi kunendaba ukuthi kukuphi uNkulunkulu usibekela yonke indawo ugcwalisa sonke isikhathi unamandla wonke usezindaweni zonke akanamkhawulo ulapha manje uyawuza umkhuleko wakho.
The Bible says,
"Ipepele lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi ngamunye wenu uyikholwa uma bebekezandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda." Ubeke izandla zenu omunye komunye nixhumene phezulu lapha njengeqembu manje ngifuna nikhulekelane khulekani ngendlela yenu ngamunye wenu uqalani nje ukukhuleka khulekela umuntu olandelayo uthi Nkosi khulukisa umuntu engimbeke izandla Nkosi Jesu njengoba bekhuleka yizwa imikhuleko yabo Nkosi ukuze bazi ukuthi akusiyo nje inceke yodwa bayizinceku zakho sonke simunye siyakuthanda Nkosi Izindaba zethu ezihlukene, izivumokolo zethu ezehlukene, amahlelo ethu awasehlukanisi neze kuNkulunkulu ophilayo. Manje sisebukhonini bakhe, siyabonga futhi siyathokoza ukuthi ulapha. Asibufanele ubukhona bakho, kodwa sikhonekele ukuthi uzophendula umkhuleko wethu. Senza lokhu ngokwezwi lakho, wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda futhi babeka izandla omunye komunye nokuthi umoya ongcwele omkhulu ongembula izimfihlo zenhliziyo owathenjiswa iBhayibheli uJesu ophilayo ovusiweyo owathembisa ukuba nathi kuze kube sekupheleni kokupheleliswa nokuthi yena manje enze umsebenzi awethembisa siyakukholwa Nkosi njengoba sinikela lezi zethameli ezandleni zakho egameni lenkosi uJesu Kristu amen
Upon the basic authority of the written word of Almighty God, by the evidence of the Holy Spirit who is here present, that knows the secrets of the heart and reveals the secrets of the people. Upon the presence of Him, the basis of God's work, I pronounce each and every one of you healed in the name of Jesus Christ.
Kwangathi ningahamba, ningabe nisaphinde nigule, kwangathi uNkulunkulu anganibusisa futhi anivikele.
I hope to see you again real soon. Until then,
ngiyathemba ukuphinde nginibone maduze impela kuze kube ngale yonkathi inkonzo ibuyele kumelusi umfowethu Jackson. UNkulunkulu akubusise.